turn it on.
Na binda zapcha.
Ask your beats.
Hey, yo, shkut. Na binchenzo mbani.
Balule zilile.
Downloaded from mylovesetmusic.com.
Balule zilile. Bando bakolewe. DJ.
Lelo ni weekendi. Kodi dizamwela kuti. Hey. Ni weekendi baba. Kodi dizamwela kuti. Hey. Na pala ukakali. Hey. Na sebenza kudala ine. Hey. Kubondi na sofa. Hey. Kwa sala chaku kole walero. Hey. Na pala ukakali. Hey. Hey. Na sebenza kudala. Hey. Kubondi na sofa. Hey. Kwa sala chaku kole walero ine. Sema saida yo zizika. Ye uyafake mupekete pekete ni mweni korewe. Ye mama nipase masaida yo zizida. Ye uyafake mupekete pekete pakiza movi IC. Ni korewe mbali.
Ni be after be. Kasha pomelo tuka foya shimbi. Ni be after be. Kasha pomelo tuka foya shimbi. Ni be after be.
Ni madwala munga tiniri kuwati. Ngandrama nirina so why ni chome payati. Every weekend ni makonda kwa chirira. Ni shipo shipwe na mwera zanga olo sisiri. Osa npasa adversi stima geva tonse. Tiziva kwa tima kumana machakoro wa monse. Ni pante ba pante saka ni balose. Vansanga diva chavene tima kole wa tonse. Nga shapwa mailo tuka foya shimbi. Kuboni na tumaya maglosari zina fimbi. Na ine ndine mtu ni mafuna peace of mind. Baman letako wa tarara wai.
Ni weekendi. Kodi dizamwela kuti. Hey. Ni weekendi baba. Kodi dizamwela kuti. Hey. Na pala ukakali. Hey. Na sebenza kudala ine. Hey. Kubondi na sofa. Hey. Kwa sala cheku kole walelo. Hey. Na pala ukakali. Hey. Hey. Na sebenza kudala. Hey. Kubondi na sofa. Hey. Kwa sala cheku kole walelo ine. Kama nipase masaida yo zizi. Uyafake mupekete pekete ni mweni korewe. Mama nipase masaida yo zizida. Uyafake mupekete pekete pakiza movi IC. Ni korewe mbali.
Ni be after be. Kasha pwa mailo tuka foya shimbi. Ni be after be. Kasha pwa mailo tuka foya shimbi. Ni be after be. Kasha pwa mailo tuka foya shimbi.
Lelo lekani ni utimbe bogona soba wala haikona. Mwebe na mukafola simafuna notiona. Na titimwera kutiva guide to my location. Magola ya sipunga na monga pati junction. Waenda kona out boy sindi we prepared. Isendi sema brand ambassador every weekend. Susa mamo za kona gula cement. Osa ni pasa pressure na ine ni chitalent. Kashapwa mailo tuka foya shimbi. Kuboni na tumaya maglosari zina fimbi. Na ine ndine mtu ni mafuna peace of mind. Paman etako wate lala wai.
Weekendi, kodi dizamwela kuti. Hey. Ni weekendi baba, kodi dizamwela kuti. Hey. Na pala ukakali. Hey. Na sebenza kudala ine. Hey. Kubondi na sofa. Hey. Kwa sala cheku kole walelo. Hey. Na pala ukakali. Hey. Hey. Na sebenza kudala. Hey. Kubondi na sofa. Hey. Kwa sala cheku kole walelo ine. Pase masaida yo zizika. Ye uyafake mupekete pekete ni mweni korewe. Ye mama nipase masaida yo zizida. Ye uyafake mupekete pekete pakiza movi IC. Nikorewe mbali.
Ni be after be. Kasha pwa mailo tuka foya shimbi. Ni be after be. Kasha pwa mailo tuka foya shimbi. Ni be after be.
Turn it on. Ask your beats.
It's any Soul Che Entertainment.
Down. downloaded from ilovezedmusic.com.
Bring it on, baby.